kumwendezi mwole kwenye sawa enya ezakala sama yanzi mwakade kano njagala kutegeza nchiragati duwako mwona mateka era ngono aze atembeta ensongeze njawulo okwongera kuzinyonyola yaliko mwona chibina cha NUP ngada chindaba kuchusibwa okuva mu kibiina mu linnya lyakyo erya kitondebwamu okutu okufuuka NUP.
Tereza ekibiina ekyNUP
funa omuzindalo guno
ekibiina ekyNUP sebo ffe twakikyusa okukituusa mu NUP eyo yennyini gy'olaba basanga kiwedde bo bajya biri abiri
basanga kiwedde
kyali kiwedde kyali kiwedde sebo
ekitegeeza mu kusooka kyali kiba kitya
Chari mu R. Chari mu NURP.
Okay. Katine moja mu R. Tukaza NUP.
Tukaza NUP.
Saba bantu babuze kuba yanjulire.
Abantu uliriza abarungi basebo ne banyabo no buombe fuwe kitaro njagala ko bara musako nti mwasize mutya muri mutye yomwe bari kore emirimu banga liba deddene ko ngasi sirabika ko mu maso gabakungu wano nengantuse njagala kubara musanti muri mutya abale abawagira chikofira muzeyi gwendiko kati
goriko
gwendiko mu 7 ndiko president yori kakuta mu 7
gwawagira
ayaya era tuyimbe songa yo weri jagaratibu
samora wandize no mpaka yimba kando mwajere nandi gidamu
nendira ajira muko gotuliko amanya agange sebo ne banyaba watu uliriza nze Gideon Tugume gasia muzukuru wa andire ya gacharu mijera kakuru town council hama county ntunga mudisi
omwajere gasia
zindu
waita gasia
ateka tindisi
gasia chigambo ekintu nga kibi kikyamu
simanyi ayagala okuvuma tanna kyagenda kuvuma nevumyedda twaife ensi twagikoowa
yegwani
nze Gideon Tugume gasia muzukuru wa andere ya gacharu emijera owuli defensi twagita kakati gwe yandi yagadde okuvuma nvuma byovuma nenga okimanyiti nenze kenyini nevuma
ontisiza
bensonga bwetyo bweri
ekifunzo kuntisa gwo omu kubatandika w'ekibiina olwalira ekifuusa ensonga
kuludde
oluvuganya gavumenti naye ate bw'ogamba nti owagira mu 7 era kati muyimba ensonga
yoweeriSamola
producer kajja tuwa kayimba kano mwogera agala
kudigidamu
ensonga ekola ki
ensonga yoweeri baneze kankubuli
kiki ekikutuusiza ku sali neryokuba nti kati owagira mu 7
nakoowa ebintu by'okugwa buli kaseera tobeeranga ku kintu kibayita feriya otambulanga n'ekintu ekitambula omwana twamugamba ntugamba akalulu kano tekalimu magezi n'agaana ngaye kyanoonya anoonya okulaba nga yetuusaako by'ayagala netumugamba emigo gigenda okubeera mu kalulu kano togirabanganako n'alema tuba mu 7 toyinza mbusobola
mwagamba ani
kyagula nyenyini
mwamugamba
hati twamugamba
mwamugamba mutya
twamugamba ntumugamba va mu kalulu kano togenda kasobola naye kenyini n'agamba omuntu anagenda mu kalulu kano ajja kubeera mu siru n'omuyambi we honarebo yani honarebo we Nakaseke
Rutamaguzi
namugamba nti omuntu anagenda mu kalulu kano ajja kuba mu siru owekyasa kakati bonna mwebali
kati bonna baki
bonna mwesi basiru basiru abekyasa kwanga yeyogereyo kenyini owulidde n'alema okule ntumuka ntugamba ti akalulu kano bw'okolota toyinza kuwangula mu 7 banu by'okuwangula abantu agenda kufiira bwereri kwanga mulimu abaana bo abali serious abali mu struggle abagamba nti ffe twandiwangudde akalulu kano naye ngo okimanyi gwe abakulembera tonna gy'olaga tusobola genda mu byalo nze nabadde mu kyalo eyo entungamo genda mu byalo tolinawo osobola kulinnyaga gwe oli wa opposition tosobola oyitewa
kati kyekyaba mazeemu amaanyi
amaanyi gatugwamu dda
n'osalawo n'ogamba
gatugwamu dda ensonga yoweri yoweri ensonga yoweri njagala tibu tibu habulwa kati weturi au omusajja kagende maso bali kankubuli ekintu kino
bino byebadde byokuguzza nga byokolako okutula diru
ndetu wali diru je nkutula era teriiwo
kubanga twali wano omulundi ogwasembayo ngebigambo byogerera president Museveni biyitirivu omulangira okulwambuyinza bwa Uganda omulangira okuba nti ebintu bingi tebiteredde mu myaka gya kumala
buyinza kakato yabitereza ono naye bwe yamara okujja ate bannaffe betwatandika ffena n'atugoba fena na atuwe goba kwa fena chichicha atelezeza chiriwa ngojeko yokuwela no musimba balilangabeta kuzanzujo kakato luwale nina kusamwe zili abiri munya mafutu soja za wamekawa genda kulio nkoko mafutu soja za wamekawa genda kulio nkoko iwamu
chiba genda jiri
atiwa jiri ewa ngarewa atambra na voti wanyo ade chupa ya mazi
bali mu struggle
njagara kuburida struggle Museveni bwe yari munsiko egweru bwe bagendanga ne baleta muwogo nga baletera bannaabwe nga bonna balya muwogo bwe bagendanga ne bafuna rumonde nga bamuleta nga bonna bamulya oba mubisi oba mufumbi kakati eno stoko ya kikasi nga gwe buba ofuna obuwumbi obuteeka bali ate booli nabo ne babeera nga basiiba njala
ani afuna obuwumbi
Kyagulanyi tabufuna
abujawa
tabufuna tabufuna akakasa tabufuna
abujawa
ate buno bwabadajja mu gavumenti buno wada akabira kamu n'ekitundu akawumbi kamu n'ekitundu zaawa si sente ebwezi tuwavayo sente goma nito okwe simbobu lunako kwe sa milioni zisuka makumi ya aviri every day milioni zisuka aviri zoko zisa
ogami ndikati ensonga yekola chi
ensonga yoweri
akaimba kunjagala nkabu
yoweri njagala wakantere muko soke digide muvembi tuvyo kusaga mwe
Gideon ni omuwejere
nze omuwejere Gideon tugume gasia owuridi sichari mbintu vya kusaga eno sisi vya kusaga kati mwemusaga nensi fetuli waloka tumayinte emirembe wejiri patambude chironga tutambula no geri nyabase zigende chiso zigende ntunga zigende gure zigende arua echiro tera kukwatako gendo na mechiri ya Sudani kati mundu kumundu umuntoso ya dekuna kutambula utaguminkiriza mugumikiriza miaka ana watu watasura gumikiriza miaka etano muzei musoke mureka tereze gwanga
binogo byogere
teriche yampa de sinamula bako in fact ne Christmas sina jifuna sima njigo yengenda jijja
binda kukatulu binogo byogera
enze kubudo kuja kwa
doktora obandi, obandi na mundu mula
kuja kwa doktora wala mungo ya mperesa na gamba tukume gendo liechi gendo liechi Christmas sinafuna ya denechi kumi na yenze mabuli ya mazima wetu watu wakare guanga liafi tunokuwele wa guminkiriza Tereze yari no kutereza na akati mwetu na damu ebyo ate chino ate chabe simbyewo ntio bari mukulia banonya za kulia banonya sendi kari chidana
banya banonya sente
bajibu naba chagula nyibo nabe sibyewo banonya sente banonya sente bachi wanonya nta afune ababaka abagenda mparlamenti aberenga afuna ziri ezivayo ziri na ye cho kugama nta okuwangura ba president akimanyi uwangurani yo muwanguze eki yakutera akachiko kebyo kulonda gojo wangure kakurangirire bwe yakutera wabu ya waka makurangirile
tovo gambodia
ensonga yoweri
aha
yoweri ensonga yoweri
digida ensonga yoweri yoweri amwere bubu gambo gendeli bubu gambo twari che amani ya kasanga sudada panda gari ndalieri wo kalima kava mweni rada oroba sobu kilo mwiro na ye chama mina longo sakalo lava yo kuryo mwanyu ni wakalo kudo si mwata njala
hurira aya ye 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 ya cha 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 otambra mugot no kuba no babu no
omukwano gwo ne Museveni guvudde wa
nze kubudde sikyali mbyakisiru tondeke na biachisiru kuta abanda baabwerere
tondeke
na biachisiru
ubirabe katinti biachisiru
nabiraba janetu wali kwa tunga tumani tugenda kwangu nenga tumani nito mtu kwa tulina ye atulia moru kwa yeke njini bari kusente mafu na esente mpia nengkade obashitegera na ya abanda zata ambra na bo mugakato na muguru tibani ade chikumi abana bari kutimu katuruwa alero kati kibadi na ya dene chokuja na wakati richafuja
obuta kuwa kusente chechi kwenye
ati sina sente zukanze mkore na chii gocha kurese wano kufakumacha chaba dechi si sente mfuku muzanyo na mwe echechele sobu zumu Uganda yogera amazima nti njagara sente bazikuwe oba bazikumi nse nzagala nzagala alo waka abana wangibari yaachi
chechi kwenye mbise nsonga yoye
nkendo kwe wanga siji nze kankuwe frame 7 sina musaba kwa dechi kuminechi tachimpa baba kuchimpa achimpe neze sinza kumuteka kupresha kuruwa sendi wabura zenti mze kugambi bo otambra wano noti ambre guanga lionechi robo ya misanaba saa mekate lia kukwata kumukono abante wa kozo buntu wabu haba zimbo buyumba wabu weburi abante wa nobu duka wabu butambura abante wa ria bandu wafunye sente kupidiye menyoga vichara ntu wafunye kusente oshitegira esere chisigadeo miyake etano katuagala kuzimba guanga tutuagala kono nevi vadewo tutuagala bile vyo kuja abantu vajia wabote ebintu wadi onona vajia wadi amini Uganda ne yononeka Masaka chivuga Masaka chari chona chona chifudi ne gende Masaka kati orame site wefana na gende vitunge vile vye guanga ebibulamu vichari butono tuchari no butono obulamu obugendo kutereze vwa senanga tulifena
otukiriza olugero lw'abagambo lugamba nti akomu ntu sikante nti ngabu ya kawye jonerero
kwa gamba
kubanga luli walio yogera lulimi lulala lero yogera lulala nino kutianti watuna avu ingiri labiri ya abiri mukari
hey.
Oja kubato chuse ngo
liwa nze kankuburi nzo manyindi mtu wa mazima mutima gwange nze kugambi teri ya mpa de kusente teri ya yogede nange wabulanzi na tunulide chintu chino ovuga wane motoka orugudo kufano mpake karamoja ni weto orore guanga govuze kurugudo ochirabe chitari wo orwaliro kakati mogenda mubyalo bakugamba mtitusimbye mwanyi na yeba tuwa dendo kwa obatu funye sente gomayaka kadeke nsimbi mchalo gwe aka PDM PDM ekoze umulimu gwamanyi mubyalo PDM Parish Development Model ekoze umulimu gwamanyi mubyalo tonajo yogerere eri bamwe ebyo kati babongeza sente babagambi bagenda kuba akade kamune ekitundu gwe bade bawa akakade mu byalo balimye emmere bagirina mu byalo baline kwegamba abantu abasinga okubeera obubi yefaabo mu bibuga naye nabwe ensonga egenda kuterira bagenda giteriza
kati wafuse mwogezi wa NRM
kwetudda nsesesogera NRM nze mpagira President Museveni siri we NRM nine kibiina ky'ebyobufuzi nenze nkugamba nti tetujja webi bye tumaze okubeera nga tutegeke kasika kabeerenga akayumba kakiyu kimu akayumba ako kabeerewo oyongereseko ekirala emirimu tewali katutegeke tutegeke ekigambo ky'emirimu abaana bafune emirimu ne toyinza kono na gwanga nti noleeta ono kyagulanyi ono tasobola kufuga eggwanga Uganda nga n'abantu bekabokaboka bali mu kibiina ki fena atufuula ekitagasa okiraba nga n'abantu bokka batambula nabo tasora kwa ya demaza ago kunywa
nekwa kwa tata mbulana bo hey. Kaka soti ya tamazi tebanyo
atense kubuli ya tebali yote tubali manyi tetubali chigenda maso
makubuli debi fire
hey, tetubali chigenda maso alino ruchiko rumu koru nonye za karuru gorona vjeko presidential candidate atana ruchiko rumu nonye za karuru
talulina
jeruri anarukurira
muanga chumumi
yongera na ya urida no orina ya na ya ajira vivye na ye constituency mfukide
jowe rosenyonyi bonamba laba bano nyaka luru
jowe rosenyonyi tomburi ya tomburi ya atoyo ye tomburi ya
ani
oyo jowe rosenyonyi ye tomburi ya oyo ye tomburi ya ye munyazi yali akozeji chichire yambi abantu nina kawa wanu bagi na mkubira waka luru
ani
gono usaga gono ugo saga
nga grounding
aba abana batu isabubi ni batu vuma kwa tatu makore dechi vina
bino ndozo vyo geza buchari
ni batu vuma na bachawa
na bachawa
nze ndi mkuri sitayo sinza kogera chigambo nze shesi imiri lako na bachawa nze na chawa jowe risenyo nyi na mchawa
katuyakala naba ntuba kuchayireko
nze mbubancha wanga wakorachi
chengamba
baida wensi chagulanyi kumutima guangi simuli nakubu zivu kwanga chagulanyi oyu mraba yari muntu mramu banuwe wamu unu naba
bani
ababi banuwa senyonyi barubongo ya bavawa nimele tani wajira buweba tini bamuteka kondi bamutandika ukumuwe chagulanyi yari no mutima ugwe guanga
katangulina
sasa chagulina
gwala gawa
nari kusente na yekati dira is a political dealer.
Ugambia ni ya mwonona?
Political dealer ya mwonona ya senyo nyi nebuongo ya bilbayo nuna chagulanyi yari mtu mura mnyo yonze chagulanyi mkodo nuwangi mze mwebasa kuanga kumye mwanyi nazi na haba atene chilela amadare medeko ngoo mtu na yeba nubewa mwono naba nubewa mteka kumutimagwa senti banubewa kozi badira ba political dealers uridi nete bagara kuwaba nabwe kataba nabo na kumpi bagenda kuva mu rokano
bani
twari abawe simbyeo we jindi yavuddemu bukoma simbi owawa walwo yabaddemu yabaddewa yavuddemu siye yeka abana tubabo wade ne chikume yadeneze mipande tibazi bawa nenga sente musindi bagulina sente bazitekawo bari mukubona abona abana be simbo bari mukubona abona bebarete ne gundi ne duka ekibabo okumuja ne muko okumuja murokano bebame muretedde
tujja kunsonga za walukaga muliriza tuli Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 omukuru Gideon Tugume Garcia omusungu ayina bungi
nobungi ninabungi zeka nkubulire ensi Uganda
obusungu obuvaawa
kwanga ato webuvaawa
nukunonye chikuletika obusungu buno bwonna okutuuka okulangira abantu ebigambo ebyo nti
sinaba ate nkyabalangira kubanga bakola ebintu ebitaliyo gw'okimanyi nti togenzeemu togenda tonawo olaga era n'ogamba nti kankwala abantu mbayiweyo gw'omanyi abantu abagenda okufa owamanyi
yali agenda obatta
hanti katibye ebyo bwe murumba gwa meto katiba akakuba abantu mmigo bayinvenkanawo murumba
nebe kwenda beba balumba
chakende okubenkunga ngati chirimu ngacho barumbisa te chirimu go rumbora gawa go musajjo no gora boyinzo kumujambu kulembeze
tebaina kunonya kalulu
bobora bakati mukisera kino bobora ba government eno ngabo eri oyinzo jijamu
kye kigiremeso kuvama
hanti kato jijemu otori nakachi orina sente oline mundu
ebiliwo yajana byo government
bwono down ti yajana byo go down ti yajana byo
ogambi chagulanyi yali muki bani abamuchusa
bamuchusa ba senyonyo oyo senyonyono senyonyo sekez ne rubongoya ne bakatana abo bebare to basuso mutima gwa bubu wine chagulanyi yali muntu mulamu nze nari nkoragana na eburunji nao chwa inti haba nabo nakora affidavit sezo musango guri gono gwa ajira guri ngabali na noko chwa inti noko sa tuwampa adene chukumi ababa sego naba haziria ababi tomburi ya mbaba aliku sente tibari kuchintu chinara na yenga tibapa
yoko yes kuprogram chizungirizi kuori nzeka gogwe Progency yo Peterson mwenaba tuuliriza mwebale nyo mwebali redala ndi ne Gideon Tugume omuwejere munamateka omujuvu erange misango atudde mu mingi okulaba nti ajimulungula wabula njagala atubulire utandikide atugambye nti kakati yomu kuba wagizi wa president Museveni Rukulwe ne wankuba denga yomu kuba atandika w'ekibiina cha NUP jebovuddeko nalabye yomu kuba kube atandika wona b'ekibiina kino ekya NUP bavuddeyo ne bagamba nti tebacha ina buzibu bonna ku kibiina kino ekya NUP n'abakulembeze baakyo era kakati enteekateeka zigenda maaso semateeka w'ekibiina kino omujje yakolebwamu ennongoosezo okulaba ng'akakasibwa mu gazeti y'eggwanga era ndowooza nimuwujiriza kyalina buzibu bonna ku kibiina kino nkakasa NUP kakati w'eri mu mateeka musango baasaba kkooti baguggyayo gwe baali bawabira ekibiina tale kino wezigolo n'ebirala sabo tukuyozaayo za kuba nti mwatuuka ku buwanguzi obwo n'okukkaanya
kibaramane munne n'eggundi ne kagombi babbi gwe buli kiseera bwagira bwe bati ng'ofuna ku sente ng'olwobadduka bagenze bokka omusango gwawaabwe abantu bataano baba vili vadu se ni wagenda katu waburi deva na
neba chokede mulu watu ntite wali nomi ya wadese nte
terebe tuteko kagombe nga agenda bwacho kagomba maraga agenda ya gambi ani nga agenda ni kwe ya gambi kwe mreka mzeka mkure muwe kuzanyira kubura mwaba na Uganda katika gombe achimanyi burunji ntabantu waba gama ntabana wanuwe isabu vii abantu bateka mu sente zaabwe abantu bateka mu bulamu bwabwe ne bateka mu budde bwabwe olwaleero kakati oli eri opepeya ne rubongoya golowooza bannayuganda basanyufu golwokuba wakuta obusente bakuwadde obusente n'ogenda oli ozimba amatama abantu nga bali eri mu kubonaabona
ye bantu basanyufu olwokuba nti kati ekibiina tekikyalinako buzibu bwonna
teri buzibu bwabadde wa era obuzibu ani yabuleeta ani yaleeta obuzibu obuzibu kyali ekisooka toyinza kujjayo omusango ogwo ogwa fojari ogwa wabwa okujjawo ogundeyo constitution jibale bakora that's the forgery case musango ogukujjako DPP ya ogukujjako government yekujjako musango ogwo kotonda buyinza bujjako musango ogwo gwa forgery barubongoya batura ne bakyagwanyi bakora ebintu ebitali iyo ne bakora ki constitution ekyabo nga twaise mu mateeka ekyo constitution ekyo bakiteke bari twainza kukigazetinga electoral commission tenza gazetinge
ni ataba wabu musango bagamba bagujie mwenta
nobwebe gazetinge za hini yupite mi nkwata ko kati
biche bi kwata ko
mzete mi nkwata kate gwanga Uganda vya hini nkwata ko turagawa
walangili de
omuntu asobola atyo kufuna school fees za abaana be omuntu asobola atyo kuve kulia chemisana neche ncha neche gulo omuntu asobola atyo kwe yambaza orugoye omuntu lechitoka msera chinoruri ya kanyama omuntu nosobola kubanga woli we yagala mugwanga lyo nga toli kuduka duka nge Sudan nga bwolaba ekyenze kyensinga okwagala okiraba tonteka mu bino osimanyi NUP oba NUP beerawo batebeerawo nze tebinkwata kwebyo nze njagala mirembe kati peace emirembe olina bwabanga yasuze enjala naye nga ali mukayumba ke nga yebase kibeeroke
abeera ayina eddembe
abeera ayina eddembe
ngasuze enjala
gwene enjala esinga okusula mu masasi esinga okusula mu masasi n'okusanga tewebase
byonna bibi tubeere mu gavumenti ng'abantu basula njala
nze kankure atene olowooza mu biseera bya Yesu Kristo abantu enjala yabaluma n'abayita n'asabira ebyennyanja bisatu
nebifuukamu enkumi
olowooza ennyanja yali egaliraayo yonna mwalimu ebyennyanja byali bisatu byokka
kati wanani agenda okusaba ebyennyanja biwere
anti toyinza kugabula buli omu abamu enjala ejja baluma bw'ogabudde n'obagabula kakati olwaleero tuli wano naye teri pasita ategeka kugabula bantu naye basoloozeza mwaka mulamba mwaka mulamba nga basolooza nga n'ekyamagero ekyakolebwa kankubuli ekyakolebwa ekyamagero Yesu kyasinga okukola kwe kugabula abantu emmere naye waliwo pasita eyagabudde yadde agenda kufumbira abantu omuceere bagulye wakiri ku kanisa bagende balieko mwaka mulamba nga basolooza kati alinze basolooza ate nnyo ng'ebiri mu Uganda wa
enkya ku Christmas alinze kubasolooza
nnyo
ekimu
ekyekkumi kyokka ate nga bandireese omuceere ensawo z'omuceere nte nezigwa wali abantu balya ku mmere nibanywa ku soda
n'abasumba ne bawaayo ku kimu ekyekkumi
abakkiriza naye waliwo omusumba agenda okikola aliwa webaali baliwo abantu bali mukubba banaabwe banabyafuzi bali mukutubba uridi bali mukutubba hati oluvanyuma ngaolya ngaajja ngaakugamba nti simanyi wako ensi erina okutambula mumpolampola kyova olaba ono timwabulwa nobwaba ng'alina ebitali birungi byakoze naye mulimu ebirungi ebikola ki ebiyambye ku muntu nkugambye kali akasente aka PDM akatuuka ku muntu wa bulijjo abaddiza ku bantu
azayo kukimu
ekikunganyizibwa
omusoro
nekiddayo kubantu abantu bazifunye abantu bafunye ez'emyoga abantu bafunye eza youth livelihood abantu bafunye eza abakyala abantu bali mukufuna juzi baweereza buli kukyalo emitwaro nkaaga mu esatu naye abakulembeze be n'alema tebazibba abantu baba bamutwara omutwaro ate nga balina okumiwa emitwaro ebiri abantu asatu abali ku kyalo baba bamutwara omutwaro nga bandi badde emitwaro ebiri
baba kutula kiwatu
naye nga abantu babadde bawadde akantu akatonotono wakile chibina chikaka haa mkufune kasendi kampeko meneke abantu wa satari kucharu bakada mafuneko edi yupite so tesobora ya tikate wadawa kule mbeze tuwa sora kuwa itaje kututeru katuwa wayo wakili buri muntu afuneka chiu katilo katilo kenyama owafuno mcheri agende na yari yeko katuwa jagamba oroza chaku ya mwemuri achi yomwe musura wa usoma nyaba antuwa kurevi ntuku ikafuri bako
kali ampuliriza ku radio 4 radio 7 na radio 8 nzikiriza muwejiri
kwanjisewu
oli munda mateka
yee
na ye twagala okumanya nensi yagala okumanya ereta nga alebulungi baloya banda mateka bamasi ya soru kaga wetogerako yajidwa mu lokano lokuvuganya ku kifo kya Busiro East bacha alina womu kisagona okutasa walukaga
bale mu mutasa nyo gwandi wade gucyariwo naye cyane kabaroya zive tebamwagare kubera mu parliament yes baroya zive tebamwagare kubera mu parliament
narukora yagubande
mu musango kuba narukora tawanguranga musango guri serious guri wago yari yawangudi bateka application infu toyinza kuteka application ngo gamanti okora appeal no kura piru nga piru za aburi jo eno chandu wade che tagi same siringe yes application no teka mga application jiwa ita mandamas ne sasiriori mandamas and sasiriori
ako kachi
zateka chi application zezu zeba teka yo na ziwa gamba da
application wajita
batia zini biri mandamas ne sasiriori ira roya achi urida mna mateka urida ajia kube singa yo gire wano singaba ateka yo the right of mandamas by right of mandama singeri no kugambori waka chiko kebio kuronda ntikoche wako zete chiri yo ewebwa high court ateyo tebajida muu
boba wayo
ewe mandama tebajida mbate kamu api nibate kamu whether at this appeal should be around obu uzaachi ebintu mwenye ufuzo reta bidisa whether this appeal should be around
bari babuza
babuza wapire ne yeta agisa wabichi
katinoli neena abadamu nchate yeta
agisa ne ground zova piru nga teziri iko teka mu the right of mandamas abajiurira mandamas abajiurira application yei
mandamas
mandamas wasa shiriori amateka kankuburi amateka tunga soma
kino
na yaba gatapta ote kufangori umuoji mumutogu
narukola kino alita chimanyi mandamas
chimanyi ndoza yawadeta chimanyi wandu alete kwa misidina application uchiraba nosobro kwango ukola chi nga mwosavira binobyo na wakati ya tadeyo appeal whether the appeal should be around ebyo bikora mu civil vile vyengasi uchiraba
ukai bandama teka wadete bakola chi
wadete wa mwagari za kuwela mpare mendi
warukaga
wati mwaka noru wale lukato na kuwaru ribu bajira bandi wa dema tademo kata application for review
kutipo ya wele sala yaani
hey, bandi wa tademo review winge
kumande kwenyini
zo manyeka tulina gena nenjo gira katikiru na jayo na mkubechi wa andiko cha mikomu kazi na gatu gumi hevi chibi tugenda kuwa vila guatira wa onere takoboze wagashia bojoboze wagashia mzuku ruandiri ya gacharo zisaga maso mnyamia vamu bentugio kusaga
bakola chi
bamba kobuti haton koreji nze ngendo kogere chintu nganti manyi mukoze mivuyo wano muri decente muri denguzi mono nye bintu warukaga uyo mumusude mwari decente mwari de na decente zijabara kila wanu de
mwari ya mwari de
mwari de baguba de mwari wade musango guno mwari decente mtu wabiri
ani ya ziba wadde
mugende mumpadi
ani ya ziba wadde
mukore vintu evitarimu oyinza kuteka application bwetu nga muno genda mutasa ngoriro ya ngochimanyi burunji ngoma inti omwana ono ya soma ori akachiko kebyo kuronda kabera tribunal it is like a tribunal at the level of tribunal emazo kusara atokora application atokora apiru osaba apiru whether this appeal should be allowed no chikoretu
katiba Busiro East wagenda kukura batia abadde bakiririza mwaru kaga
chagulanchana yogira chiba na agenda na chuo wanga bantu beri baade bagara waru kaga na yetu sobro kore chinti chona singa sobro kati ni waba uwe mbeira apo application for day ya uya ise ubude bugenzi
kubanga nobu kongi vula vika wawe dokuwa
ubude bugenzi nene baadi mutadeko ate koti kwa ilagira rachi batu wa mteka ko
ne batu wa mteka baluti papers endala
hei rachi wa mteka ko
sente zinafu
konga kwa gendo ukulaba akachiku kwa vyo kwa bura angiri ya papra romu ntuti rufuwa waru ramu tekarina tekarina verification National Council for Education you know chikola oba you name abubara angiri wagama nti papra zaru kwa warukaga zari ntu kati expire wari babanga ya agenda ku university nga papra rui seko awate avera tanajaraga nisu sinabate sinakuwa nena manya antinzi mbuyamaro kujira wari ya genda ku university katari mwaka kwa kusatu
kati walu kwa gumu wa magizi
baba wabiri wabiri laka chiko kebi okurono
ndichi
bamu jamu mbuchamu
sibe bari no mbuchamu
bari mamu jamu mbuchamu kwange chisoka bebamu wandi sani wala wagi papura ze ntufu kakati atem papura ze rachi tufu ntufu kakati luwanshu bamu jemu
unakula juu ya sabi yeba na Uganda bamu jege kirechi vuru
hei bamu wakuse ilari amabanji agu gano gegamulete dobu zunga tana senti banatele wamu ite mabigani wamu li
kanozeka gogo ya Fulgencio Peterson tuchalife na ebuli dashika sato kwele sawa tanu ambuliliza ya katuwe gatako nejidiyo ni mwajire ilanga tukina maso nukutema ateme insonga watoto use alia wala sembira kubanga mwajira inawo insonga nyingi nyo zaina okunye nyoro naku sabi jeno President Museveni abaddeko mu kibuga Masaka nganoonya akalugo wagire saawa eno lwaleero ekyewunyisizza Uganda yonna okulaba nti wakyusizza obuufu naye bw'otunuulira namba z'abantu zebadde nabo mu kibuga Masaka kituufu nti obuwagizi bukendedde
nti babadde batono bwe bagamba naye President Museveni singa abayagadde Uganda yonata jireta na jireta Masaka baba ya gara kura gavurazi na ambazi
nchi te babi ilabe Masaka
let dante
so gira kumantu kwa mchitunu
olibu akugamanta abantu wabade batonu mpreni msefe niga ya gado kura gana ambazi kere Uganda yone suburo kugende Masaka
bendo sili ya rugambo waliwo echigambi wantu waliwo awaganya abantu kujamuru kungana mulibale nishune square kuchuga Masaka ono ulida mukatono wa
tukwebaza nnyo okujja mukwogera kutwataata tewerabira abanaku be wajjako empooza naye nga basejjuvutto bakyagi basaba owekitiibwa taata mukwogerako yogera ku voter intimidation waali badde olina ennyanja y'abantu wano abanaku bo bali mu byalo babatiisizatiisiza tisinga mulinnyayo batimba ebipande byo ne babamenyeza amayumba babatiisa tiisa polisi etuyamba kitono jajja gwe commander in chief take charge tukoye voter intimidation eyabantu b'NRM taata tukoye abantu b'NRM okutiisibwa tiisibwa ne balemera mayumba ne bagaana okujja okuwa akalulu take charge my good boss and my leader taata yogera ku luguudo lw'omukidda Tuerusingo bubi mu Masaka City. Omuka makatonda akutuwangalize. You are champion forever.
Oya yogedde bigambe byo mumanyi.
Yani.
Justin Namere.
Hey, ne yogedde masema.
Gambye nti wawaddewo okutiisa tiisa abantu ne babalemesa okujja.
Ninga kituufu.
Olukunga no President Museveni.
Kituufu. Chabadde Masaka eyo na
yuna. Ani abatiisa tiisa.
Ote dabana abana bavubuka bavubuka bayini UP bayi nibagenda nibakwegamba bintu bingi nyo ebiri eyo kucha mubyare eyo nebo olaba olukungana rwe yakube karungu bwali mu abantu bangi nyo
kike Masaka ya kyaganide kuki
nedda ne Masaka era babadde yo naye nga singa Prime 7 ayagala obwagazi nti nze buli omu njagala abantu wano oyinza okulaba ekibuga n'abantu bayinza n'obutakinza n'obutabamala ekibuga ekyo Masaka naye ye Prime 7 kyali kwakimanyi nubu wata jaya de muntu omukuraare ye ye muwanguzi gogena mukorachi
hali muwanguzi
Prime Museveni
muwanguzi wa
na masutu wa mazedo gagorula
agenda kuwangulachi
na masutu wa mazedo gagorula agenda kuambala kibu gendo kwambara kukura hilo
nasa loka langi ni demango chitunda kalunda
nse katibu kasi nse kugambechi binobyo nabi ya kwe panka
dala chitufu kwa kizachabu ni nubu wangu za kalulu
Museveni Museveni
kubanga mpuni debi okeba binji nyo abantu basomba basomba genda mkungana nti wabalu kubye kalungu basomba beri antone ne baba lete
anata somba anata somba
abavuganya
mu kibazo cyangwa batambara nabo babadde yabadafa bukedi yanga agenda soroti ngabana bamwe bona bamwe toro de bachi polisi yade kubate ya gas
abasomba
babadde balagawa kiwari ya chaso muntu arina arina obusobozo osobola okutwala abantu
no twala abantu yatinje chono kisukamu ateka mu nesse buli alinya basi
ono mukurembeze ono no kankubule buli bagamba simanya abana ono mukurembeze we gwanga buli wabera yogere bikwata ku gwanga Uganda nabajjo mulaba baje babaze kula wa president we gwanga goto we pankira ku mukurembeze we gwanga orina kachigwe orina kachi mufungi yoku saa gabi ni vyari ebyo kujawo bote vyari ebyochi ebyo vive ila munda NRM yesuburo kwekula mo umurimu yesuburo kujawo Museveni mwewe ya gara na hivyo mwoveno no gama nti ngenda kujia kubo ngenda kujia ku Museveni chizibu Museveni no toni za muja umu yake etamu asado wa Syria ya kube mundo kumare miaka mwenda Museveni asuburo kumare miaka kuminetano ngaburu nako wa mtuma fanga alianga anywa na nebwera agenda attending conferences
kide mukatono Assad
asobora Assad owa Syria yamare miaka mwenda ngabaru wa nabudu nako abantu bafa nenga kwali kubukurembeze Museveni asobora kumara miaka 15 nga ye president wa Uganda ngalya nganywa ngatambula ngagenda ne mu conferences zebweru ngakomawo ngabantu bwe bafa bududu nako owo chite sho kusaga
duwachi tutuka kuseri
kante mkwate burunji mkanye na ye wane Kenya wakanya na moi nasura kufambu kurembeze na abureka wane Zimbabwe wakanya na Mugabe nasura kufako eta South Africa wakanya na wazungu Mandela nasura kubera president wane Congo wano wakanya na Kabila kutisikedi na aliokajia temure etarugundoro runderebu ku government ya Museveni eno temusobola torina ya de gwasoma na yenta ari kudala wakiri ya kano tewari tonda ya de DPC gomanya abantu ari ku district mbakubalire olabobori nayo ku district tulinako district police commander and a deputy ku batocho bagowa mutekayo obakulinako oruganda
bino bigambani
mbigamba gwe nabatuuliriza
atenze ndi munabya
bwanza abali eyo kata abatuuliriza gori muna vya mfuzo yeyo ogamba ononya nchuka chuka soko tundamu district yo ngori ane DPC ne deputy we ane district diso no mumyuka we bavawa
RDC
ane RDC no mumyuka we katiba mteka kona assistant bavawa ana kurye byobulamu ku district health officer ya bavawa district education officer ya bavawa district engineer ya vawa district cow chief administration officer ya vawa district hata kwa vawa gena neku gomboro na bwechiri gena neku muruka bwechiri
gena
neku charo kwechiri
bano bakada baruanyi
bakada baruanyi bana baruanyi bana bachi goma nje bava katuro gama ntugodogo wangu rani goma nje kwechiri yao naona akajegera akari yao kuliko ne chamanero C5 kuliko wa kansara kuliko baani kuba district kuba touch mu district yewa mwe ogamete kakati singa tuwa tugenda kora oruko rugi wako government mu district wana anatu wagira
Museveni ya bateka uko nyo rezambo yinza
atanja kunyo elamu acha agenda mmasu mwete mtambu kwa ate
mbande manjiba uwe rezabandu so siye
mwe gwe kankuburi mwe mtambu kwa ate burunji temuna jemuraga
tumukwate
buri muntu ye nari na
wali tumukwate tutia
mutese na ye mugabe muzeyi wetu tuse gwanga nafe twagala tukubeko che tukora mugwanga Uganda tutegera gane tutuleta mtu wabawo musayi kuyika na yo musayi gugendo kuyika wano tisuba nzisuba tisa tisa siba tisa tisa
mecho nedda
atenze kubulira lwachi
chechi guleta
ukwa ukwa chokula bilako mulimu abana bimutademo mutima go kirumira mutima murwane tugenda kwambara enguri abana we bari nibareka byo nabibandikoze abantu tekanyiza nibabireka bagamba tugenda kuwangula Museveni. Bagenda kubera so disappointed nga abawangudde. Kibagenda okukola kwe kwekalakasa ne government kyegenda okukola kwe kubakubamu amasasi. Hero genda baraba.
Nalabya wagamba buli muserikali alina amasasi 10 mwadi.
Hey, iyo atakulimba. Olina agamba nti nubobera 10 mwadi. Hey, katugwa abamu bakomye bakomye kuba mu America.
Ono nagatagata mugenzo okulaba nga amasasi obukadde 12.
Hey.
Anagamba banayikwenda tuli milioni ya namu tano
katugoteka isoka
ya wana
soka ya wana mu maso soka ya wana mu maso kwanga anti muri banji soka ya wabo katiga wabu yeko bari gagwerede mubabo naba lagana wabu kwa ataruvanyima wabu wateka mga Amerika jivasomela jivari gwe ogamba wanu turumbe ama sasi gari wabu kadekumi na bubiri tuli milioni na ana ogwena kutuwa milioni na ana gubazite batobu kadekumi na bubiri nemwe mwaburamu temubutwara nga cha mubita nga cha kusaga mwe twafirwa abantu 18-19 wano ani yali abasasudde baya yali agenze wabwe agenda abarabe enti ngundu wafirwa gundi ne bafame mbika sikumpi 10 lwaki gw'olowooza abalala bafe gw'osigale ng'oli mulamu olwokuba gw'oyagala kubeera pulezidenti wa Uganda bayena Uganda olowooza tuli bugorokosi obabwe mulanga tuli n'amatu amanene mutuyita mbizi oba akamyu bye tukola tubitegeera gwe leka kutisa banno ng'ogamba mwe muri bangi mujja kulumba olumbaani gwe wagenza okugirira bakuwa ekyambalo ekyamajje kitayitibwamu masasi kati nze tugume nkubeereko nkusigaleka nga gw'oyambadde ekyambalo bakuleetera emmotoka etayitibwamu masasi bakuleetedde ekyambalo ekitayitibwamu masasi nze tugume gwe wasoma ki nze nkubeereko nze gampitemu nga gwe tegakuyitamu nze nkyasobola kukola ebyekisiro ebyo mbikola ebyo byekisiro nze tugume gasiya sibikola ekyo kyekireese obuzibu nti bannayuganda tulina okwetegereza oli akugamba nti tulina amasasi ono akugamba tegamala tujja kulumba okubeba okuba gagwewo naye kwabo yategesaani naani mu maaso muli munyanzi gwere kakosa futu soja yase afira waze abantu abafa wanerweru ne kakati teri ya riyama nyine ne kakati teri ya riyama nyifa miriza abwezi abantu bafu abantu wafa wano mchivuga wane kasesa abantu wafu de na wala wana wafu de mkura bafa wana bafu mwofo wafu de no fira famire yo nse tuguma wana wange buto iranzi chendu andila kulaba ngambuso misambaa kuhuwe mbutusa nienze kubamu nsenu nga wale wabasu mbusuburo kwetusa kakati wesu antato ogenda kurumba maji ogenda kurumba polisi nze kugambi chen kugambi genda kudistrikiyo wabwe babare abari kube kugambi bari bobango orina goma nyinti businguo mugamba nturumbe anakwe gatako
ampuliriza ku Radio 4, Radio 7 na Radio 8 wabari nyo wabari redalo ogena kweta kunoti nsambutano biri chikume mosatu chikume mosatu neno sato mwenda sato chikumi mwenya so ulo kulizganya ako no muwejele Gideon Tugume eye ita Gasia
ndi Gasia atendichi hii mwema jemukiriza
mwagwanga mwenoli Gasia
ya nze ndi Gasia sina chendi ogenda kuri omuntu atasoma nze nina degree sato na ewa agenda kuvayo omuntu atasoma kuwesi munga mvuma kati mbachi mbasi ndi Gasia kwanga bwewe wayo noja kumukutu nga guno wiruvi ula Gasia olina ama kumanyira na akwala chi nse changa nogenda mubivuru kwe kubango uli ayimba nse nsasude sente nyingi di atena mpaka zindaro nse muyimbiri
nagamba wanike mikono
hii nagamba wanike lakini nakuwa kasindaro late guwogo nyingi mroza tuli mugorokosi wabwe mra anga tuli nama tuwama nene mutuita ambizi wabaka miu vyo tuko ya tubitegeira gwere kakuti saba no ng'ogamba mwe muri bangi mujja kulumba olumbaani gwe wagenza okugirira bakuwa ekyambalo ekyamajje kitayitibwamu masasi kati nze tugume nkubeereko nkusigaleka nga gw'oyambadde ekyambalo bakuleetera emmotoka etayitibwamu masasi bakuleetedde ekyambalo ekitayitibwamu masasi nze tugume gwe wasoma ki nze nkubeereko nze gampitemu nga gwe tegakuyitamu nze nkyasobola kukola ebyekisiro ebyo mbikola ebyo ebyekisiro nze tugume Gasia sibikola ekyo kyekireese obuzibu nti bannayuganda tulina okwetegereza oli akugamba nti tulina amasasi ono akugamba tegamala tujja kulumba okubeba okuba gagwewo na ye kwabo yategesani nani mumaso muri munyanzi hii vore kakwesa futu soja yase afira wave abanta bafa wanerweru ne kakati teri ya riyama nyine ne kakati ya riyama nyi familiza abwezi abantu bafu abantu wapa wano mchivuga wanekasesa abantu wafu de na wala wana wafu de mkura bafa wana bafu mwofo wafu de lofira familia yu nse tuguma wana wange buto ilanzi chendu wanda kuraba ngambuso misambaa kuhu embutu usa nginze kuwa munsenu nga wali wabasu mbusumuro kwetu usa kakati kwa wesu antato ogenda kurumba maji ogenda kurumba polisi nse kugambi chen kugambi genda kudistrikti yowa mwebabare awari kome kugambi bari mwabango orina goma nyinti businguo mugamba nkiturumbe anakwe gatako
ampuliriza ku radio 4, radio 7 ne radio 8 wabari nyo wali redalo ogenda kweta kutunoti nusambutano beri chikumi mwosu sato chikumi mwosu sato neno sato mwenda sato chikumi mwenya chikumi mwenya so ulo kulizganya ako no muwejere jidio ntugume yeye ita gasia
ndi gasia atendichi hii mwema temukiriza
mwagwanga mwenoli gasia
ya ndi gasia sina chendi sina chendi ogenda kuri omuntu atasoma nze nina degree sato na yu agenda kufayo omuntu atasoma kuwesi munga mvuma kati mbachi mbasi ni gasia kuwanga wewe wayono uja kumukutu nga guno ilu vila gasia olina ama kumanyira na kwa lachi nze kyanga nogenda mubivuru kwe kubango uri ayimba nse nsasude sente nyingi di atenda mpaka kazi indaro nze muyimbiri
na gamba wanike mikono
na gamba wanike rake na kuwa kazi indaro rake guwa kuyimbiri
ha 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 gaga tusonge maro
ewe ugambo uja gasia
sebo mkuru wakuwa kudu
kare anja anabi uri da nje nakora kabaka yeka agamba nyingi zo kwa kabaka mbyo ufuzi nje nakora kabaka yeke chibina chejo ufuzi chegata ne UPC ne chiwangura DP eranze na chijawu
nakambo wangwe bimbyo
ati nta nze na yise abati DA abana bo muti bona bajibe yanjire mengo
DF
obanze na yise chaguranyi yagende ne banne nze na tuche chaguranyi kunta nayo obote temumanyira nze sidigasia
halo
oi
mwanji sebo
sebo ya kuweye za kubanga mkulu kakani
kagogwe
kagogwe kulu jensi
yes sebo
sister
anionu
sebo ambela men
yes sebo
na yoyo mami kamuchoke mbuze mkulu kundi
yes gidiyo ni gasia
gasia
gasia gasia
chili wano
hey.
Wawela ko mnumpu waliko yo
mnumpu
hey.
Hii fitu wajitaandika sewa
kaya titegeze chikuletele jiku wakumba kadi
sasa makadi nze sebi sabebio
na yo kuwa nyo wanda nyo kweyo gelele chivina acho waiwa yeke futu soja mwabawa gama tainati asasua limu wapyo kwa gwanga
temuri ante daba mwete mwagara mazima nze mbaburi la mazima eranze ngo mukristayo mwangurikani mbaburi da mazima
mwela yeka mwela muku
mama
mwetubaba na mwe
kare kurembe kurembe na wagendo kweka
kazi mweje
wanjise
tusivula batu uliriza
abatu uliriza mba sivu dea teka techila lachi neyanziza mwebale kumpuliriza
uweyo baka wa Christmas eranga babutu tuwala ni mukulonda kwa bilabili mboka
Christmas nze bubaka mba we bubaka chi abantu wali muku nze kankubule budi omu kati yei ya weyi ya kati anonya mwogo anonya rumonde anonya chichi abali na sente bazirina budi omwa yei ya
kaisi bavili ndeko kubanga weyi ya weyi ya ne sento o echiro enya manevu na makagumu
kati bakore chi mwaba kotogera bare teze miogani mgate muzikwata nibare teza PDM mgate muzijayo nibareta bichi mukore bida nenga mwe mukwate za government muzirina mwa ewamwe mugenda kulya muwogo kati nza abantu mwagala mbagambe chi kati mukisera kino buli ke bakora mubagira twe karakasi bari batono tuli miliyoni ana mutano igundi ziri 10 la meka gwe buli musirikare yena to nayo mukwano go gwe yena yeno mufude wabulabe munafura abasirikare abarabe mumanyi ntimbera mwe basenga abantu bari bweru babakuma muberewo nete munache musobola kubakiriza munoga ntwai kaneba seko wakiri police tukuma kaneba seko wakira majaga kola wakiro borumu gwe buri kasera buri kimucho na noba ngo vuma vuma ebo buri kimucho na tojo onobera nani gosoro kwera mu government gwe nobera president we gwanga ngatonna police tonna majet tonna security intelligence tonna bichi osobora gochanti mulimu abana abali eyo nga yingira majenga na degree biringe chamu yingiza assistant wabula ayagale gwanga lye mukimanye echo kati mwe mufuna sente meka okora mu kesi sio funo bukade 10 nengo umusirikare ya ingira ne degree bila fune mitwaru chinana nenga jari akola temutwe pankira ko
kazi
nse sina gwe njagariza kulisi masobebe era nunji ebere nunji bwebere mbi tujigera tujajiita mbwe tutyo sinza ku down tandike gamba ben Christmas nunji simanyu mwaka gunzenda gira katonda biterese ezo nsonga za katonda milimu ja Yesu uridi abasumba katabagenda okusoroza abatawade ya decha kudia ya dempeke yomu chere au wagende vogerevyo mza tugume gasia temugenda kunte kamu yevyo mverevu runji mwela wambasivu di
katonda takumira mpera wakume zeka gugwe Fulgencio Peterson tudingane murundi omulala ngatongera okutema ateme nsonga wangala saba sejakaba.